DajimSafi.com.
Mapenzi yatanisumbua ila Mungu fundi bwana yanajua kanibesi bebe mapenzi yanayajua na ugelea mwenzenu zitaniua ona na nene bana kula minyama mipishi flani zoto jo salam sasi ndo man na nene basa so kama kwako wemba kingan my baby Jani piga loki Sa tunapiga picha Na tunajiposisha Kwa wale sopenda Bora tunyemge kufa Ndo kwanza inaanza Mwanza jaisha picha Ukimgusa bebe mwanangu Nataka vita Uwe niachewe Niache ni joy na baby Niache ni joy na chumba Nataka ni joy na yeye Wewe
give me like this, like that Unavenipa mina data Give me like this, like that Unavenipa mina data Give me like this, like that Unavenipa mina data Give me like this, like that Unavenipa mina data
Exi pole, miso tena yo Na patala kati dole Exi pole Ludi tena shule Nasikia squeeze Unagawa wewe kule kule
Kwaza niseme alhamdulillahi Nimekupata kipenzi ya mine Squeeze ya zipapi na zikata Paka wanafikio na nishanga Kwaza nataka nitoke na wewe Watoto nipate na wewe Kwa wazazi niende na wewe Wiji nivanye na wewe Tunde ha, 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 ha
Ay mama, ma
Na kupenda
Na kupenda
Yapate wivu, ebu nipige denda
Nipige denda
Nipende, pende, mie usije nitenda
Usije nitenda
Siniache mwenza ako, sinapakwenda
Tunapiga picha, na tunajiposisha Kwa wale sopenda, bora tunyenge kufa Ndo kwanza inaanza, mwanzo jaisha picha Ukimgusa bebe mwanangu nataka vita Uwe niachewe Niache ni joy na baby Niache ni joy na mchumba Nataka ni joy na yeye
Uwe give me like this, like that Unavenipa mina data Give me like this, like that Unavenipa mina data Give me like this, like that Unavenipa mina data